ujabuliso mdeni wami soqala nomama soqala nobaba I mean ujabuliso mdeni wami soqjabulisa malume soqjabulisa mamncane soqsebenza langa lonke elanga lonke mina soqsebenza langa lonke
iyazama iyahluleka iyahluleka mna oh iyazama adlaphelile hlungu ngibuzwile mna izama ukuyenzela umama ubaba bantwana basekhaya
kuze balale badlile
izama ukuyenzela umama ubaba bantwana basekhaya Iyazama iyahluleka iyahluleka mna oh iyazama adlaphelile hlungu ngibuzwile mna izama ukuyenzela umama ubaba bantwana basekhaya
kuze balale badlile
izama ukuyenzela umama ubaba bantwana basekhaya